imetoweka. Penzi langu vavanya vavanya, unalala kwenye mkeka. Nakosa raha mwenzako, sijui nilipokosa ye. Naumia kwa ajili yako baby 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 baby. Niulumie aso wangu, na wala sikutegemea haikuwa dhamira yangu pale nilipokukosea. Niulumie aso wangu, na wala sikutegemea haikuwa dhamira yangu pale nilipokukosea. I say baby wangu, sorry 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 sorry, wanafundi wa radhangu, sorry 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 sorry, wanifikisha kunako, sorry 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 sorry. I say baby wangu, sorry 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 sorry.
Kosa ndiyo kosa my baby, nitajilekebisha nilipokosa, sitajikuwa mbali na wewe. Nimemisi pesi lako, nahitaji uwepo wako. Nimekuwa kama bubu, unaponisulubu, dhamana natubu, yeah.
Niulumie aso wangu, na wala sikutegemea haikuwa dhamira yangu pale nilipokukosea. Niulumie aso wangu, na wala sikutegemea haikuwa dhamira yangu pale nilipokukosea. I say baby wangu, sorry 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 sorry, wanafundi wa radhangu, sorry 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 sorry, wanifikisha kunako, sorry 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 sorry. I say baby wangu, sorry 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 sorry.